tunatwanga kama mchi
Yanga.
Sisi ni wananchi wenye kijani kibichi, hatuchezi kuchikuchi, tunatwanga kama mchi wana Yanga. Tunajitambua sote, tutulie, wachezaji wanotufanyia tuwashangirie. Aiaia, tulicheze goma,
tulicheze
wana Yanga, tulicheze goma,
tulicheze
daima mbele nyuma mwiko,
daima mbele nyuma mwiko, daima mbele nyuma mwiko.
Woo! Asante viongozi, mipamba na kiume, mituvuta machozi yale ya miaka minne. Asante mshindo msoro wa makarubela hezi zaidi, kwa kutuletea ushindi, oh ushindi, oh ushindi. Sisi ndio
Yanga,
hatukuja tunatwanga, tunakupiga nganganga, hatuchezi tukulanga. Sisi ndio
Yanga,
hatukuja tunatwanga, tunakupiga nganganga, hatuchezi tukulanga. Asante sana GSM, mmeupiga mwingi, piga wana Yanga, zote tufurahi huu mwaka wetu na magolo tunawa enjoy kwa raha zetu. Aiaia, tulicheze goma,
tulicheze
si zaidi, tulicheze goma,
tulicheze
goma na Manara, tulicheze goma, mshindo msoma, tulicheze goma, Makalubela, tulicheze goma, GSM, tulicheze goma, Amamuli, tulicheze goma, wanachama wa Yanga, tucheze goma. Saidi kesi mnyama wapi Jericho tu Yanga, ukizama tunazama na wewe.
Akinatu Records.